I'm up in the PM, no one in the DM. Tryna catch my moves, but I swear you can't see him. Nasonga ka bigina, na try kujenga jina. Na try ku, pesa nyingi kama shida.
Miaka ni tano kajomi sirogi, lakini my nigga be killing it. Na roga two bars, na flow, na beat, na all of my fans be feeling it. Nifanya for fun, naongeza irori, na piga stamp, then I'm stealing it. Na vitu utaka, we utamani, maji my nigga be living it. Na dinya game when it's celibate. Real bars like a counterfeit. I sting hard, then I sit back, then I watch you, check your etiquette. Tukifoka wezi ka relate, kuomoka kwangu pia ni fate. I'm a nigga with a steady figure, pia check him bridge, ya buta nime set. Ah, ina haso kama Nipsey. 4-3, siyo mgodi tena, ako fucked up, joko tipsy. Akiroga jua ni lip sync, I change flow, man, same shit. I dare you, kama real rap, uneza come battle with the same beat. Na check you, nachoka kulia, weni kiponzo tulia. Juligi ya utoshi, badu nataka zulia. Mina ya wezi kalia, labda usoshi, ona na kuingilia. Wewe ni punda milia, ina kikosi, ya ukilisha ya vulia. Mimi ntakuvumilia, because I'm flossy.
Karibu east kwa mabeast, na buda ukishikwa, usi try ku resist, yeah, yeah. Karibu east kwa mabeast, mtaa ya wajanja. Si wanyonge utakipata, yeah. Karibu east kwa mabeast, tunapiga janta bora ganji tuzipate, yeah. Karibu east kwa mabeast, karibu east kwa mabeast, east kwa mabeast.
Hey, make money, make money. Self-made, wakiulizwa wana point nani. Never been gay, sunajua niko na jeans flani. Anyway, siezi shika kasi bizi ya ganji. Gasena liesha kashindo kurefill. Wananita teacher na wafunza bila fees, ah. Na step dogo dogo sina pupa nime chill, ah. Nime buy gari na yendesha bila keys, ah. This is how I wanna live, ah. Overnight mina doze kwa jet, show na piga overseas, ah. Manika debt, skizi nengiza mafu, eh. Now flash teke teke, ah. Mi wakini this juu, sezi handle shit za wenge wakabiz.
Karibu east kwa mabeast, na buda ukishikwa usi try ku resist, yeah, yeah. Karibu east kwa mabeast, mtaa ya wajanja si wanyonge utakipata, yeah. Karibu east kwa mabeast, tunapiga janta bora ganji tuzipate, yeah. Karibu east kwa mabeast, karibu east kwa mabeast.
West nimetoka East Lando. Don't sweat, tumechill na majiz, No pressure, tunachana na kashata. A bad man, tunapulo puki blanda. Hold up, kauna dhani sini ratchet. So sad, unabuya just come check. Dani ya street, niki grind, sign that check. Nakani talent, unajua niko perfect. Stick on your lane, better pick your side, Stick on your pace, don't try my steps now. Don't test my pride now. It's all on me when I change my flow, Mapema ndio best, manguare niko on toes. Top ranking na kivela nikichora system. Sipo jituma itabaki umetumwa na. Ukikosa kujipanga itabaki umepangwa. Hold up, sit back and relax man. Watch me, don't blink, I make it look easy. Take notes, practice, then you come back. That thing that you did was so lame. Slide to kuchanje. And if you scared niggas, stay at home, we don't play around.
Karibu east kwa mabeast, na buda ukishikwa usi try ku resist, yeah, yeah. Karibu east kwa mabeast, mtaa ya wajanja si wanyonge utakipata, yeah. Karibu east kwa mabeast, tunapiga janta bora ganji tuzipate, yeah. Karibu east kwa mabeast, karibu east kwa mabeast.
Turning L's into wins, prince into kings. East kwa mabeast, wengine saini mapriest. Status wanakuja feast, walisikia vile na spit. Ule bwana flex, kumbe nipatia script, Luku miupiganga wanga simple boy. Shori unataka kwa DM, ana sip my boy. Juni kwa studio na kesha ni ma hits my boy. Usiku jeka ujakaribishwa hood my boy.
Karibu east kwa mabeast, karibu east kwa mabeast, east kwa mabeast.